kosa chapele boy kulina musubi yange baby wesubi baby kulina musubi munda muri mu mutima wesubi nalimanye ndi togenda kuda wande kankaba Manyi ogenze Baby Muganda wange yakaba Mikwano jange nejikaba Abali batulaba nebaseka Gaba manyi ogenze Kati okomyewo baby Kulina musubi yange
Musubi
Subi munda muri mu mutima Wesubi
Wandikane kubagisa Kamanyi biuliko bintu lukunya Nimikwano nebinseka Ngera buli lunaku siwumula Kati labo kewo Tusoke tupewo Tulumya batula bako
Mukwano mutima gwange waguwamba buli kimwe kyange wakitwala ne bwe mbakola nzendowooza gwe weka mutima gwange gusuleyo kati ngamba nti tolindika omukwano suubiza mbele nesuubi kubanga kulina musuubi lyange
Wesubi,
baby, wesubi.
Wandikane kubagisa, kamanyi biuliko bintu lukunya. Nimikwano nebinseka, ngera buli lunaku siwumula. Kati labo komyewo,
kulina musubi lyange.
Tusoke tupewo,
wesubi. Subi munda muri mu mutima Wesubi